www.danwa.com.
Teka wesu wa president wa Kenneth Kaunda abantu abatupele kona moto ya One Zambia One Nation tuwalimuna fe pacharo chesu icha Zambia tapatike fintu ifibi mweze fwe bantu tule katana ukumono kwe bati umuntu tapawa uwa pusana kumuna mkwe mko wanse tu wafe chimo muafrikani umu zambiani wanse tu wafe chimo wanse tu wabraki so tufile tuwalile pamo kubusha kwa umuntu wesu uli ni Kenneth Kaunda uyumuntu warenga kweba ticharo cha Zambia chikale no mutende uyumutende twaikala na wena wafuma kuri bena ba Dr. Kenneth Kaunda abarenga kweba ti mucharo chesu tamwatera muchikapwe pintu ifibi twikala fie ino mutende uwakwana tamwatera mbapwe nkondo mucharo chesu echo twikata ne bonse tulirile chapamo mukumwibusha uyumuntu uyu muntu ari freedom fighter bari tululire ko buntungwa ejo na yafo tufire twabe busha nokulirira bonse chapamo umubemba umutonga kalubale umulenje yonse mitundu tuikatane tulirire pamo ndipanshi nebo umuntu wenu kabo mushinku ni ishara ko national area Zambia uma kufuma kuri One Zambia One Nation ndipanshi mkwaya
niende pamo zini kuti
Zedwap.com.
I'm as cool as flavor.